Before and after. Before and after. Scott. Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance ni karimba. I get paid ni karimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Nikaimba. Kale zaine the yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
I'm like, hey. Pala mina panonko tulo kutwi. Nimbubo wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukwi. Ba shetani mwadi fulo bufi. Shai jefi antino kundomba. Kumpa wadi chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Teina mayo ababa chimpwena. Tinti kuvaka idi fititi. Presence ilelenga you fijiti. Apaine kwa shalafe kukulo mutwe. Talifu ako shinga logulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba filia. Voice imu bongo ilenje. But just do you. But they say that she level up.
Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance ni karimba. I get paid ni karimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikupuka ni namba na flow. Monga ndala mazanga nizipunzisa kuraba. Watch how the cash flow. Na mabine ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngari katulu tulu. I said I'll be number one. Wezo ganiza ni TV. Weze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha sini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kambela party drift ya asila. I make money kill rap kwa asila. Tumarapa pansi tunisa akila. Ni cheating at chipa top. They say that she level up. Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Kefyo leko kepa fiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga. Brikideo kwete jobu bafindeko. Dadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamamba beti chilling ilalisha. Was a blessing ilo kasetika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I attend this. I might put a choir on this. And say zikomo to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramalila tikapiamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambolila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Jazzy boy.
Jazzy
boy. Running it.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
Sparks my name. Mr. PDK. Mr. Samuel's good.
remember where you got it from, www.zambimusic.net.